Ja, leo tunaifanya old school mzee. It's hell on earth. Who's next or gonna be first? It's hell on earth. Who's next or gonna be first? It's hell on earth. It's hell on earth. Who's next or gonna be first? Ja, ahera duniani, kuzimu apa duniani. Mi wazimu wa sapa, heras msitulia ni nyinyi. Kuleni la sapa, cause kure weno chore mi saba. Kure za fans, almost mie saba. Muleza nye mkitu mejaba, buda na save zifike sate namba. Na bamba bembe, na zusha krushu, na rukia mkitupa. Opportunities, na nukia mkitupa, na do this car tupak. Na keep old school zile za mob deep. Na keep local 254 fala flana jichocha ni mlami. Mini kauko flani, na si chocha mani. Kutukompia ni kaasa na manyu ama shina manyo. Nane meivana zaidi sike kilami. Ya, who the hell you tryna be? Lil Uzi, Lil Wizzy, FK wanna be. Been a studio long before I ain't got no fans. You been a studio just to make fun. While I'm making mula, you're making no love some friends. Come and listen up, well, let's borrow king of the mic. Ninja, you'll be begging for fast. Hey, my chick, be the fast lady, cause I'm present. What you call yourself, FK Lord? Never could be your landlord, cause you got the cash, but you ain't got no sense for biz. Muziki yangu ni karia yako riziki sukoria. Siati siezi roga kila mechos not. Tuko zangu biashara na skiza my customers. Wale wanalilia wembe nita wapa jembe. Wako back niko lembe. Zao kimbele mbele niko meri meri kila mara. Wana stress manzi wao kawa meri mela. Msila misi mtamu kama peremende. Mi mchafu na chukiwa kama mende. Sabu nimetoka kwenye streets. Na nuka moshi wakinuka marashi. Wanitoka sabu sina cash. Since mbade sijafanya bash. I'm a bad data one, that doesn't mean sick or born, many lack born, bembe ndipo home. It's hell or not, who's next, I gotta be fast. It's hell or not, it's hell or not, who's next, I gotta be fast. Ahera duniani, kuzimu duniani, nani next, ama taka kwanza. Kuzimu duniani, nani next, ama taka kwanza, yo. Ati tunge kuwa fegi, ninge kuwa embassy. Na wewe rocket, ni ambasenda wa bembe embassy. Msela na pa juju ka rocket. Taylor's wanasema nina juju sabu na rogue. Ikifika show me na rocket. Uko crucial talanta na showcase. After kila show ni na case. Na kuanga kila wa beats, yo ni mada case. Kila wana beki ni cheki na haste. Koza wanga copy and paste, ma copycat. Wakikam na wajenga makofi katha. Hakika na wachenga na manduki katha. Dakika zikipeta wanatoka nduthi babane. Kimakini kahera swadai kune udhi sana. Na elimisha vijana kuz hip hop ni sana. MC Balani mimi. It's hell on earth. Who's next? I gotta be first. Kuzimu duniani nani next? Ama taka kwanza. It's hell on earth. Call me for the hip hop MC. This is real hip hop in this shit. A CNG production.